nafunye omulenzi mama nawamula byeko mwami atemagana nga feesa yaka nze namutumye kibuno omuwa omwana wa balodi oli mbasajja wambala amwenya n'olabanga ennyanga esaze mu lujja muganda wange leero kikubye nani muwanye ne nkataga naye leka nkomawo temulowooza mwegwanyiza kyenvudde nsalawo senga kunone onyameko tutunze omuwala kiganda kyange kirema ate okulagajjala ono gwe kifunye nyaba okinyweza olukoba
nga bw'oyogedde lukoleere omwana wattu tumutuuze manyiito wana wana byambwa olaba owanyi ono nyaba ayina enkizo
fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye
nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunye ntamudde nyaba alimu eggumba okutte totawonyweza fenna wetusonzereka kyabikirawo mama eno ofunye ddiki mpya bukyanga bageyaneera kati bageye nti omwami ayaka bannanga ofunye enkata mpya ofunye omuzungu mama ene ennume enfalansa weebale kutwala budde n'ogyetegereza nnyabo walonze ya lulyo kati nno togayaala nnyaba abalungi bamuswaba ekyokulya omuwenga mbudde muwala wange ng'ate eno omubiita mwana gwe genda ofumbe obobeza ennyakamere k'ofunye ono togayala omukwano gumupiike ne bona omuwova ddoozi siggwe nnyina gumukese
fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye
nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunye ntamudde nyaba alimu eggumba
mwana wa mama munnanga osanyusizza okulaba ng'ovudde ku mudaala erinnya lya singo nyaba olifundikiridde mu gawuni onyumidde mu kadaali baffe nsaba omubiite nga neebweewulu ntambikonye wakulowoozaako enaddana mbiro omujenge tubutyanga kasita bukuumiranga mu kava ndaba n'eggoma seeguma kikooyi mukole kalyako ewaffe wabuukabuuka atereere mu layini
bwe mumaamire bujinga nkoko oba yalulayalule
tunamuwacacu
gwe musimbula ekiri ekyalagirwa ekiravu manya otegedde kyeŋŋamba katonda musabe nga toyosa olw'ensimbi mukole nga ziwera abaana g'omuwa mu bujjuvu muwala wange munnange togayala
fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye
nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunye ntamudde nyaba alimu eggumba
producer Brian.